Amadou Hampaté Ba, ko gorko donɗo hakkilantagal wittiyanke windiyanke, ko e hitande 1971. Amadou Hampaté Ba fellitani golle mum e jokkude e jilluuji makko e nder aduna, wonno golle mum ɓurdi tengtude ko ɗe o wadduno e fedde wi'etende UNESCO e wonde makko tergal e windiyankoɓe huɓtidinɓe ngam wayloji ɓennuɗi e nder Afrique. Goomu gollowu mbo o tawtorteno golle mum no hanniri ni, kanko e sehil makko Boubou Hamma, fodde duuɓi 15 hande ñaw liɓi mo no feewi. Ɗum foof deyi omo winda kadi bindanɗe makko ina jogi juɓɓudi walla jencudi, fuɗɗude bindanɗe juɓɓude e jeenaje e sowde gande e tiitoɗe kewɗe wonande kitale sakket e gurdam Amadou Hampaté Ba. Gasirɗe e hoddiroji Allah, Amadou Hampaté Ba fadani ha gasirɗe gurdam makko ngam wittude e windude. O fuɗɗi ko gila omo yaari e duuɓi 30. O fuɗɗi yaltinde bindanɗe, omo rendina hakkillaji makko e gueɗe fina tawa ko wayno tindi e cifti gila ko o suka. Gila nden o heɓi jogitaari kandi e jungo makko ngam siftinde e fillanade leñol makko pulol e rokkirde gurdam jaaƴƴam e tawangal neesu fulɓe Afrique e nder jeerende. Hello nayi, ko ina ɓura duuɓi 40 bindanɗe makko e kelanɗe mum fof haɗata ina jange. Omo adda tindi cifti e wayloji gondaɗi e ko ɓuri hewde hen ko kanko wittani hoore mum, jangini hoore mum. Omo jogino ñeñal e yidde humpitade e wittude yoga e gueɗe e aadaji leñol mum. Omo yuɓɓinanno jewte e nder radioji e ayawoji habrirde woni télévision ngaji yewtude e bindanɗe makko ɗe. Amadou Hampaté Ba hankadi woni neɗɗo gandaɗo, kadi o noddama e dente kewɗe. Eɗen mbawi wiide ko o waliw kawniɗo cuɓaɗo e nder rendo Afrique. E nder ɗen ɗon gueɗe rendo teddinimo e kan gonka darde makko tengtina. Yonta o rokkimo fodde, ɓe mbaɗimo neɗɗo coftuɗo koolaɗo, ɓe ɓeydanimo balle tengtude. Mbadi ndi o tengtinani e nokki goɗɗe e ko adi fof. Eɓe jogino fodde wawde rokkudemo ɓenninde nelal walla miijo e fannu e nder ngal ɗon gueɗal moƴƴal e kekki e nder dartul. Kala no wawi siforade e humpito soko bindol walla haala e kala tongode e bindanɗe ɗe Amadou Hampaté Ba yiɗi. Hello joyi, ko nden kadi o suɓi ngam hollirde gonkaji Afrique tengtinon e fulɓe e jokkodiral aadaji e pine e dinaji lolluɗi ko wayno chrétien en e islam. Golle gotagu baɗɗe gila e kitale 1971 jotodiri e juɓɓudi kam e peewal bindanɗe. Hono mum ina lugginno e neesu makko e pinal makko e nder gonkaji baylotoɗi. E hitande 1977 Hampaté Ba jaɓi jokkodiral mum e professeur Davis to suudu sactirdu kabaruji France huɓtidindu. E hitande 1979 to Niger o tawtorama wondude e René Soubert e yuɓɓinde maggo ko fati e pulagu to ɓe goni kala e juɓɓudi luggiri e nder tawangal maɓɓe luggal. E nder nden hitande wotere o tawtorama to Paris heblo e nokku keriɗo janginowo ko fati e gueɗe AD, yuɓɓino gon heblo ko gorko biyeteɗo Germany Deterlin gonka AD e nder Afrique ɓalejo. Hello jeegom, o fuɗɗori wittongo ko yuɓɓo Wangrin kadi o yuɓɓini jangde ko fati e fulɓe jawanɓe on lamɗo biyeteɗo Kuku Monson e nder duɗal Donadi Nyamay. E hitande rewde hende o tawtawtodiri bindanɗe e wadde gueɗe goɗɗe kam e defte e ko fati e gonka e gurdam Afrique najo kam e dinaji mabɓe. Hono noon o ɓamtori fodde Nesu Afrique to Paris to Côte d'Ivoire jayde adiyankere enɗam yaltini windande e ɓen tawtoranoɓe jonde wande Bamako beele Allah ina yiɗi kefero. E hitande 1973 caggal lebbi kewɗi e golle kisɗe o yaltini titoɗe kewɗe ina tawe hen ɗangal ko hoddiro Allah gurdam wangirin caggal mum deftere nde yalti Amadou Hampate Ba timmini aadi mum. Hono nin baylandi e kalifandi Afrique e jimandi mum ha hari huptidinde woni guerre mondiale nden deftere ina sifano en gonka tirka e on yonta e kalifandi cattundi e aadaji ha yotti jimandi Toubakri e waylude aadaji ha yotti hoddiro ñimgo e ngotagu ɗangal gongɗungal kangal gurdam wangirin watta e juuɗe goto ha wontoye polgu taccingu on harbiyanke kaɓantonoɗo jimandi woɗeɓe. Hello jeeɗiɗi, ha e ñalawma nde o welsindi dentinoje wileɓe yomnotoɗe wasde sakuji ɓaleji baɗɗi ceede saabu ko yiyeteno e ceede ɗe ko heddotano ko e hakkille mum ha ɗi gontanimo Allah tokosel. Ɗen battane garti e makko ɗum waɗi ha o gasni kadi ɗum siftinimo ko ɓenni ko hani walla ko foti waɗede e dartol ɓennugol terɗe fedde fulɓe nde no joƴƴinirani. Ɓen toppiti tan ko pinal wonno mawɗo mabɓe ko Alpha Ibrahima Sow yidɓe no leñol fulɓe ardi e dartol mum ɓe jana e hitande 1975 saabu ɓe jaltini leppi ɗiɗi tolno nayi e tolno joyi tawi ko wittoji yimɓe hewɓe ndendina mofta e suudu deftirdu Afrique ɓalejo fedde wotere jangoɓe Français ɓen e suudu saktirdu kabaruji France gondi. Ngoɗon witto tengtinirano ko tongode yaltinde gurdam makko e gonka makko waɗi ɗum ko biyeteɗo Jack Sévrier kubnuɗo kabaruji e gonkaji ɓaleɓe e nder Afrique huptidinde hare gam ndenka neɗɗagal e nanalla. Nder lefol gadanol e jokkodiral makko e biyeteɗo Glude Montera Hampate Ba haali e cukagu makko o ñemtini tawangal mum e nanalla. E nder lefol ɗimmol ngol Maurice Kondé namnimo e deftere makko wi'etende koɗagu hoddiro wangirin. E nder hitande 1976 witto reggodirgo bindanɗe kese Afrique naje yaltini ñembo fulɓe e gonka mumen e nder cifti bojel togosel Isa yi'i julɗo goto ɗum windano ko e dental baɗangal ñame e yeeso terɗe jokkodirɗe e Islam. Amadou Hampate Ba ina waɗano ɗe terɗe daña e nder haalaji caggal julɓe hollirde ko julɓe tan godi andude Isa hono ɓiɗɗo Allah e hono ɗen gueɗe ko chrétien en. Bojel togosel ina simtana en dartol wajere tokosere wonde e faggade horagu caggal wontoyde ɗum neɗɗo kono ko kiiɗal e podoje e belaɗe makko mawɗe. Hello jeenayi, ɗen bindanɗe ɗiɗi mbano e makko kono neldal faade e fedde wi'etende UNESCO wonande Afrique ɗe kuule walla ngo witto omo rokka hen sifto heringo wonande mecce hollidde hen yuɓɓu timmugo e bindanɗe tiɗɗe tengtinon e Hampate Ba. Hono noon hankadi defte Amadou Hampate Ba ina mbaylo e bangeji goɗɗi ina cimta dartol fulɓe di ngoni keblor di jangdi e fina tawa mumen. Hono non kadi, hono kumen e kaidara, foire hodre maunde, wala bojil togosil, ko ina artira tawangal fulbe e dinaji Islam, den kebe ngonani ko fannu kerido e vitoji e darti keridi ngam fillo fulbe moftanadi netanke sabu wawde mo miccade e majji di natundiri e gande andube jogibe humpito luggo ko faati e ngurdam di jibini gele kewde e aduna fannu goddo hampate ba ina yaltinana en bindande kolliroji dinaji hono non dinaji di bamti e jokkundire wondude e tawangal dinaji tawadi e der Afrique e jibduji di kanani hello sapo hen sahaji badate de kanani ina mbade hakunde jotondire dina tawado e der Islam e yonta fulbe tawabe e der masina darto dowlungol cabo bingol bamtaari lenyol fulbe hono Islam e dawngo on gorko cujjudo julludo hono Seku Amadou jaltirnodo no jambar puddudo hari jihadi hono non ko Islam wonno titonde kodagu hoddiro wangirin sabu bini lural lamanteri Europe nabe e jokkondiral e chrétien en wondude e pine Afrique e der Islam njiki e jangingol cierno Bokar yaltini wertu holloingo miijo luggo woddungo wadde jikke wala fitandu e Allah e yidde gondido mum e yirumade mum Isa yi juldo goto kollido sadende mum kaldigal hakkunde dinaji e sellinde denka yi ande hampate ba bindudo holli wonde lural wala cieral mawgal ala hakkunde dinaji di non kadi wodi tan ko Allah goto e nyojjude yi ande wala kumpital gede kewde de Amadou hampate ba kadi goddum ina hani ko dinaji di fof kolliri yi ande mumen e foddeji e der gede gadani limtade de hello sapo go dawal tatabal e bindande yi ande makko o windi bindande pawndirde ha wayno deftere kewal e pamdal majje am kullel to o yalti e to tawano e jokkundire de o waddano di dubi jeegom dillini no hanrini bindande makko teskade de Amadou hampate ba e fuddude wittude bindande kolliti tidallaji tengtudi won bangi e gede jokkundire e der dente jaltinde teskuya kando saha de wittu hampate woppude wala dartinde eto bangi jaltingul bindande juppude tawakadi ko kande gollande demgal mum kangal e wattorde hen ko buri hande hono non ha jofi der kebe bindande makko fof kani tan ko nyaawde gonka bindande de adaji e dinaji hampate ba ina rewindano en aduna wala weyo hawningo o jabani jibduji gondadi di kanani ngam wonde gorko harbiyanke hello sapo didi e der lebbi dewdi hendi caggal tawtorede dental dow dartul e tawangal fillo Afrique najo to nyame hampati ba yihi Abidja do jami jokkondiral jungal bamtinongal ko biyetedo ben sumaworo e dudu gey to ayawo habrirde ivarien o mo hal dartul makko bennugol e cukagu makko dubi chapande dartul RDA peñal gomu mali sedan fagu hollitugo neddagal e fodde wala gedal ha nyande mbaweten andude hampate ba jokkundiral makko e on yonta yaajnama no feewi ngal don jokkundiral bamtori kadi ko e jokkundiral makko e jaynde ivoire wi'etende endam subaka ciagal den don yewtere o yihi mali e der balde de o wadi ton de hibli wadde fedde herinde ngam rendi fina tawa Afrique najo do sevare ngam serndude gede hono koporeje gon e bo meda yide nyalngu hello sapo itati tesku ya tengtudo heba ko hitande ujunere e temedde jeenayi chafandi jeedi jeedidi heddani Amadou Hampaté Ba ko mawbondiral mawgal gal 22 juin do Hamdallay do ujunnaaji sappo neddo njangatno bura ana e be nyaagoro yaafuya mawdo e tawtorede horeejo leydi Mali ina wi'e Moussa Traoré mo hen sahaaji Hampaté Ba wonno kaldiido wala mbi'en cirlidiido ngal don dental yubbinongal ko Amadou wonno wi'a ko Mali woni sababu wasde kawral e nandiral gargal hakkunde leji fulbe balebe e kuntankobe e sanga dartugul Alhaji Oumar Tall Hampaté Ba felliti yafnaade mawbe dental ngal so ina haani fodde hitande wotere o wadi jilluji kewdi e Mali ngam yidude e hohobe galleji sisenaabe talbe e kuntanaabe ben rokkube dum dabbande makko ngam wadde dental fodde duubi kewdi wadi nokke de dente e mobondiral woni anniversaire hono Amadou Hampaté Ba yehi ha haytoy yade makka ngam ande tampere mawnde lawol gotol beedi e ondon fannu mbo o wanno Amadou Hampaté Ba yonti wonde mon neddo jokkowo endam walla dendinowo luure hello sappo e nayi wandema gorko disnondirteedo kaldeteedo e hollirde walla hollidde wasde famondirde e kaldigal e nder fina tawa e nder dinaaji e nder kitale dewde hende o yaltini gede walla defte jokkondiral dendingal to Paris to Abidjan walla nokke godde rewde on fannu faade e yiande Amadou Hampaté Ba cagalnde o gasni den gede e dow cagatagal gorko pullo honon fina tawa pullo wonde dental jangde fulbe ina tiidi e mum faade e on professeur biyetedo Pierre Francis Lacourou ma o jabi jokkondirde e Ibrahima Baba Kaake ngam wadde yewtere ngandi e hettere leydi herinde dow ayawa habrurde pari hupti dingo woni Radio France International kadi o yaltini witto heso hono deftere kaydara bamtunde kadi witto makko gongol e wonde windiyanke cagal ngon witto fadde hitande ujunere e temedde jeenayi e chapande jeegom e jeetati Hampaté Ba yubbini witto heso ebbongo jabirango cagal ga wonde mo windiyanke Afrique o welsindaki ndimagum e fina tawa mum kandudo e windiyanke goddo danje windande ngon witto alano windande kono ko dartul godungol bamtungol dawe kande badade kolliroje ko hani heddade no haniri tawa mbaylotako so tawi ko e nder dartul omo wawi suptade mbadi beldi dum hono no wonirini nanalla walla hala yidde walla windude e ngon tolno tawetengo gollal fuddude Hampaté Ba e tawangal arde wadde mago ha woni neddanke dartowo walla wonde windiyanke omo rendina omo bamto omo faccira kono rokkata bindande newide waylidde e bindi nonne kadi omo yubbina walla omo faggo rewde e gede nanalla faade e pinal windude ngam yaltinoide dum jango e fenyinde bindi hakkunde ko nana e ko woda hankadi facciro wonanimo fannu keriido e neddanke ko wona jondam e sara so jangama hettama de jime gonga e ewnango dangal faade to leyde kawnide kaydara tindi tindindi tindanaadi wonayar ko gongdi hono ndamkoñ pijo woñ e lewlewal lewru hello sappo e jeegom jamma tindi am ko dartol belgol so jammaaji dabbunde jottima e juuteendi majji e waktu leldo dondo belade ngaccita cifti am ko tindi beldi hettade wonande momobe bokkule e jabdi dandi ko dartul gongdungol gudditowol hakkilaji hono noon gonmi neddo ittudo nafdo nafowo yirlade e ruttitade nder ngol cimtol faade to français kaydara hampate ba rokki jangobe windande yumtunde joginde njubbudi kelmendi aldunde natal e dillere jime afrique e hitande ujunere e temedde jeenayi e cawande jeedde jeenayi hampate ba suba tergal gomu yimbe jangube to paris e sangande o yalti e ayawo habrude france wietengo tf1 natal dillowal jubbinangal to jagorgal kuptidingal yaltini nati dilloje bietede ludwig segar e dow nate sahara kamnide do wiete tesalit o yaltini don nate kaloje tawa ko dande amadou hampate ba nanete hen don e der jaman jordo bu fulbe afrique e tawangal dum meda bettude o mo wuri no hanuri e mbawka jomirado o boyi e yonta makko en tawi hen annamo fulbe e batte mabbe ko ina tolno e kitali ujunnaji jeedidi hello sappo e jeedidi njinmi wiide ndedo wasde andundirde buri webde wonande makko o meeda bettede o meeda yodede sabu wuri ko e mbaadi jondam nder njuteendi ayawoji dilloji gondudi e sembe e mbaadi nate hampate ba o wonti cimtowo kaloowo haala fulbe e nder dartul mabbe dasi leydi ko wayno tianaba fillade dartul kumen nder de nate ko fina tawa fulbe afrique yiete e dartul ayawo hono non ko sauta dande amadou hampate goddo ina bamto nder njuteendi de kitale amadou hampate fecci gonka makko e nokke tengti non to paris e abidjan to paris non saha fof omo tawde elen hekkaman on bo ganduda be gollidi be bindidi ko heewi omo topitino bangi e galle mabbe sukabe ha e tanirabe wornobe to paris gam jokkude jangdeele mabbe omo yewtobe e hakilantagal e deere den golle sabu namnal ala fijirde ala nabe e wasde wadde haydara hampate ba ko jinnado dentido kadi mojjo jewtidido kono ko kiranowo jangde hello sappo e jeetati to bangi sukabe to omo tindinabe tindi e darti jubbudi to burbe mawnude to omo tindinabe no ngurdam aduna haptorte e fannuji kala e gollude omo tesko wayi goto e mabbe kala ngam nyaawde e andude yidde moni e mabbe kala hol e mabbe jogordo rontude jikku makko gartawomo jikkade jikku makko e rende gandal ngal jogingal to abidjan baba ina beyda lugginde gandal makko to dudde dawrawe amadou hampate ba ina jangina ton ko fati e gede fulbe e fina tawa mabbe e dow cierno bokar e dow islam e fedde tokosere jangobe be potani dubi yoga e mabbe ummoto koto woddi no feewi won hen sahaji ko bamako gam heboyde janginawo ko gollal makko to markori e der legal galdungal pindi no europe e dillere huptidinde do hodi omo wawi wadde don ngamri nokko o woni ko e dingiral jangal to jabboto arobe jillu e yimbe galle mabbe hewbe hen ngarata ko yide amadou hampate ba kadi ngam rende e jokkude endam galle o hello sappo e jenay galle o non fecci ko e pecci didi ina wodi nokku jabborde hobbe on woni ko e hubere adande galle de nokke keddide de ko yimbe galle o ngaccanade honono suudu wotru kadi ko don ko nyamete so hobbe ndanyama e nder hubere maunde woni bâtiment don ko yimbe teddube accana fodde yimbe sappo ina tawtore den jangde wadetende subaka ide waktu jenabu pawdo hojomaaji chapantati yade waktu sappabu pawdo hojomaaji chapantati chagal midi woni chagal nange hore waditeno batuji haldude ko faati e ngojaaji aduna kewendi ina wona njoyo ha njeegomo jangowo topitiibe no hanirini tenki non e malinaabe e danni yankobe bennobe serenbe bura ana arobe ina ngaddori bindande ngam hoybinde de e hala won e sahaaji yidbe Amadou Hampaté Ba kawritanno koy on nokku be njokkondira e jonde Hampaté Ba ina jogino fannu kerido no jabborto jangobe hesbe de Bernard Salvin golliratno français mbo jangiratno pular ari nyaloma goto to makko on namni dum bela ina wawi tawtorede jangde makko de hello nogas Hampaté Ba hollitimo wiide o do saha ndokkanmi ko bindande di bindumi windande de nani on jii jangobe am ko be jeedido wala jeetato mi ala kewal timmungal bindande odon kaani wadde dum nando fotokopi windande de ina tolnoyo e temedde kelle bindade ko dum yumre naato dernde e Qur'ana ina nandi e haatu mere kono ko e fannu jurnitaado ina winda e pular Bernard Salvin tayi ndedo dabbande ina debi hawnade kono o wadinde o winditi windande de e nandoji kewdi ha wonoyi fodde nandoji temedde jeedidi cagal mum balde seeda o addani Hampaté Ba nandoji di woni fotokopi on yetti dum kadi wi ma jangobe am belto hen Hampaté Ba wi dum do ko galle am ada wawi arde yantude e jangobe am subaka Salvin fami gedal halfinangal wayi kono kawgel ni jewndade e nyaawde wayi mum e den bindande jangde Amadou Hampaté Ba ina janga faccira bindande de e puddal islam e dartol mum hello nogas go de do bindande ko jimi Hampaté Ba e hore mum yewtino woni tigi yimi yanke mawdo bindudo bindande ujunnaaji ujunnaaji e demgal pular te kala fannu wala deftere wala yimre ma dartul yibude sañade bindi e fannu jime ko lawol newna nowol en e halde e yubbinde ko benni e finatawa Afrique ko gonga ko jime de o hebindi e facciro e weyo tawangu Amadou Hampaté Ba ina jokki janginde ha nde nyangu libi mono feewi e hitande ujunere e temedde jenay e cafande jersey didi cagal mum o tampi no feewi o waawano hankadi rokkirde bindande jangde e ben hato jinbe hen waktu jeebo cagal julal kikideji di ngaccana ko yimbe wadbe e hanbe topitede kadi kala neddo jinnodo tawtorede batuji mabbe di Hampaté Ba cagal nde o salmini yimbe be woni halde français o musimta ayaw habrirde gede dine de o danno e jungo cerno Bokar e pille jokundire e jimaandi Toubakiri hello nogas e didi e jikku makko joddo ina tari dum kewal e be jeba delnyal kewgal pinal jamma e be jodudi nyamde ina wondi e sehlabe hewbe seeda e jangobe wayrube dum yantude e yimbe galle o ku buri hewde e hen waktuji on noddata ko worbe hen sahaaji rewbe balebe jom sudu makko dikko ina tawtorteno hono den kirade e der galle Amadou Hampaté Ba nokki didi ina jaggi dingiral tentungal e makko ko nokku deftirdu jogindu ngalu mawdo moftundu kala ko winduno seeda e ko arata ton yimbe ko jangube on nokku woni ko bangi e galle he do ganduda hewani koyde kadi hampate ba ina hirana nokku o ina hollira dum saha kala ko yimbe witti yankobe tan mbawatno yottade deftirdundu e jangude defte de walla honono badiragel mum bintu sanankua kutortonodo bindande e dartol e finatawa fulbe ngam windude deftere e dow fulbe masina bangi goddo o ko mawdo mahado mahangu newingo ina wada hen karoje e dagge don ko nokku jabbordo hobbe arobe ko don hampate ba windatno bindande mum e janginirde ko e fannu arab sabu yoga e jangobe ko malinabe hakke ujunnaji cerno mbawa jangude demgal latin bindande maggal ina certi e bindi gowadi hello nogas e tati hampati ba hutortodi din koto bamako o heblanodi ko ngam yebtindidi e demde de kala hono no peral hodre maunde ben rituel e ngam gollade mbaylandi europe hen sahaji o winda e arab hayso wana jangowo arab luggo no tawtorteno jangde e dude français o wadani jangde dudal alqur'ana no hanirini tawakadi o wawa jangude arab harego o hijjatan hono non e hitande ujunere e temedde jenay e cawande jeegom den o mo tawe abja o wadino ewnango e almami yatra cernaaji mawdo kumpitido qur'ana jiyado to masina nundo gando e der jangube qur'ana kono o meeda jangude français on saha hampate ba ina soglunomo ngam janginde dum yoga e defte bindade e arab de o yinno firde e pular yatra arito makko to abija be gondi fodde dubi didi e hitande ujunere e temedde jenayi e cafande jetati hampate ba hauri to abija e minirado franciscain jean sevenole o yanti e gomu andangu jokkondiral e islam hello nogas nayi o windi caggal mum seeda bindande jean sevenole wondude e rewindo golle hakkunde saint françois mo asie e islam e gongdinde allah ko goto françois asie yamirore mum e islam ko dum kebangal kessal wonande amadou hampate ba e nadde e kaldigal hakkunde dinaji wonande pinal hakkille mum o tentini taw tawtondirde e qur'ana jurmotodo neddagal jajgal caringal e mali der ko o yi e ko salani ha luttilati o mo hollira goddum nyande kala e rentade gede wahabiyankoje de o hulno wasde de jogade jurum hayso honode ina kewi kawrital mum wonata e hitande ujunere e temedde jenay e cawande jetati tolno adango nanango e dartul kupti dingol afrique feñi subta wonande unesco e sugabe afrique nde tongode woni tongode fayodinde e ko amadou hampate ba tongi ko dum facciro wurungo nder dum don ina hollira gurnam dadol kali tengul dol tagodi dinaji jubbundirdi e gede kewde certude e tawangal hellonogas joyi wambabe ronbe jibru islam bindudo gasneri windande mum ko e dow dartul cianyingul honono tawangal moftungul e ngandi ko e der leydele de ngala njangin bindi watre e ngandi yankoje afrique heptina ko e dillande wala nde jaggita ko e kubal hono den nate dilloje lenyul masina wana miciade kono ko siftinde horeju leydi dillande bennunde han tawtoranoɓe nde keddi e hettade nde hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeetati yiye peñƴi yiitinda sata windande nde e janguingol ceerno Bocar windande deftere nde heddi no wano diina ko gandal cakkangal less tolnoji kala ko yi'a e ko woni e birnidi ngo facciro waɗira ko sababu haɓade e tinnare Amadou Hampate Ba e ceerno makko. Hampate Ba ina hollita en e fannu goɗɗo e nder ɓulgo makko windande yuɓɓunde dow werto leydi Mali ko jotidiri taro e werto Atlas Mali yaltidi e windande Jeune Afrique omo yuɓɓina taro e leyɗele gadiɗe no wirani gandi gadiɗe e werto leydi ko noon e fannu maɓɓe. Hello 26 ko ɗum woni werto woto uditingo walla werto noddirtengo murlo nokke e tagoje gurɗe ina keɓodiratno e aduna cuuɗiɗo e sembe kollirowo holto ɗum hawritta ko ɗum werto yiyotongo e suuɗingo e hen gotel kala e hitande 1991 wonno jokkodiral tawtawtidirgal Hampate Ba e jokkodire to Abidja e Brino Thiam to suudu sactirdu kabaruji Côte-d'Ivoire to Dakar jaayde nange adunayankore nde Philippe Decreyen nder jokkodiral maɓɓe e Hampate Ba ina haala fof ko faati e gurdam makko e ko ɓenni e makko e Afrique e ko o nani gonɗinɓe julɗuɓe gonɗuɓe e Afrique juɓɓudi leƴƴi nellitiɗi ɗinɗi o haɓanino to fannu lelgo tawdede e pulareje ina deggodiri e bindi e haala ina dokka gurdam e ñamri o yaltini fannu goɗɗo ngam artude kadi e fannu mbo o wonno o dartol AD e dartol jotodiral e miijoji baɗate fina tawa ɗe gonka jokkodiral pine galɗuɗe e mbadi kollori neɗɗanke kono Hampate Ba hen sahaji ina acca jokkodire mum ngam yaade tawtoroyede to ñaame e dente dentinɗe juɓɓudi SCOA e dow darti fina tawa. Hello 27 hitande 1981 woni tigi settinde dokkegol jeenari kandi faade 21 juin iwde e lelgo fedde minil to hostan mbo leydi Amerique ngam yiitude mo wuuri ɗimmo nden fedde jom minil suɓi rokkude jeenari mum ko yimɓe haɓantoɓe famamuya moƴƴo hakkunde worɓe e jingande fodde worɓe. Hampate Ba ɓama jeenari mum kandi ko fati e kaldigal leƴƴi e nder dinaji ko gandal kuptidingal e ndimagu e hitande 1982 Hampate Ba nde ɓennanno to Paris o heɓi toon ñaw nde o selli o arti Abidjan omo tampi no feewi iwde on ñalngu o iwani hankadi Côte-d'Ivoire ko noonne kay o ɗannaki hay gotol heddi noon ko omo tinni omo hurla kewal yimɓe nde o tini o selli o heɓli wondude e Pierre Dumayet jokkodiral jurgal e Empire fulɓe masina ko sakta e dow TF1 woni ayawo habrude Paris goɓere nder fannu lefol Pierre Dumayet fuɗɗi innira gorko e gorko ko Anik Bi Sangal Amadou Hampate Ba anduno gila cukagu to Bamako nde o walliti Pierre e yuɓɓinde lefol nata dilloje e dow dartol fulbe masina e golle walla e witto wadango e dow Amadou Hampati Ba e Jack Daguet e kitale ujunere e temedde jenayi e chapandi joyi e tati ha hitande ujunere e temedde jenayi e chapandi joyi joyi Pierre Dumayet cagalde hebi ballal jokkondiralle on horejo golle TF1 ngam yubbinde maggo e nati dilloje yaadi e gollidibe mum kame Anik Gall to Afrique kono be ngadi wadde ko beto e rendinde nati yimbe be Amadou Hampati Ba adino namnondirde nde windata deftere makko nde e dow dartul sanga jokkondiral yimbe hewbe nati de e jibondirde ko facciro majje wada ko Mali e hitande ujunere e temedde jenayi e chapande jeetati e nayi yewtere nde bami ko waktu goto e feccere e dow TF1 nati dilloje de nginnira ko laamu masina jaltugol mum hawri ko e jaltugol bindande Afrique kesse de ganduda ko kanjine ko den inde wotere ko ndokka nde Anik Gall wonno to Abidjan ngam yaltinde laamu masina o yi ton bindande Amadou Hampati Ba moftade ko buri hen hewde ko e nokku kantin de moftaki no feewi kadi de ngala lelngo feewngo hello nogas jenayi Hampati Ba watti dum e juude jangobe o wi yobe ngar be njiya kadi goto fof jeewa danji hen ko yidi hawa yide do hay goto yiani hen ko yidi hono UNESCO wala dudal keringal cellal gal français wadi hunde seeda ngam surde de e lelngo ngandiwo o felliti nyaagade ballal ngalu ngam yubbinde e rewde bindul o jokkondiri e horejo topitido pinal kam e horejo kolaado kubal français gondo to Abidjan kambe dido fof be njaadi to Amadou Hampati Ba ngam jeewode deftirdu makkundu e jeewde golle kande wadede tonde kolaado kubal o jabani mo ballal koporeje e hitande e nando wallide gollal ngal jom en deftirdi kewdi bami pellital wadde golle bindol feccere e bindande ko faati e fulbe sabu elen heknam e wondude e hebe jom deftirdi defte kewde dentindi pindi e fodde chapande joyi hitande den danda kisna e bonande non ene kebo ene mbayu hutorede wonande ben dartobe e tawtawtindirde gande e nokke mawde fulbe Afrique mbu funnange e bindande Hampati Ba de ngasiroyi ko e gedde didi e jotondire didi dentindi pine Afrique hello chapantati e hitande ujunere e temedde jenayi e chapande jertati e nayi o tawtora batu yubbingu to Abidjan toddinongu jawdi e dangal e hitande ujunere e temedde jenayi e chapande jertete joyi dent dentinde jubbinade to Paris e noddango fedde jangde e bindi Afrique e jokkondiral e Ellen Heknam gonnodo jottinowo hala makko o addani mo hala bamtaka e lewru dujal e hitande ujunere e temedde jenayi e chapande jertati e jeegom to Abidjan jagitinoka e jokkondiral makko e Ellen bindande jiitondiri don de fof de kalata ko gede Afrique njeddo dewal yimum deere holluri e hitande ujunere e temedde jenayi e chapande jertati e joyi lepte dow fulbe rokki facciro e dow yiande adunayankere ko faati e muso kroni woni debel nayewel womre pundi tindi e cifti Mali yalti e hitande ujunere e temedde jenayi e chapande jeetati e jeedidi de don bindande didi e ko faati e ngurdam makko am kullel cukalel pullo ko dum bindande cagnide jaltude e lebbi jeegom caggal maade makko Hampati Ba ina rokki en alwal timungal e bulngo walla mbien witto makko ko faati e bindi makko yaltinoyi dum e fannuji didi neddanke hello chapantati e go benbe ngaddani jencudi ceerno Bokar Issekou Amadou, jambareɓe kaali hono Hammadi Bagumawel Bawande Ndiyam Jeri Siley Sadio, yimɓe renduɓe yonta sifortéɓe wonde anduɓe, kadi ina woodi ɗanniyankoɓe gasnirɓe e maayde, ina tawe e nder ɗum Bojel Tokosel, Wangirin, Demburu, Hamtudo, Dewel Nayewel, nde wonno ñembude sifa ina jacca. O facciri facciro newingo e hakkilantagal neɗɗo, hebloji maɓɓe timmani, eno yiɗirani e ƴewtagol, ina ŋakki e haala kam e fannu salade lelgo, lawol walla gollal. No sifaji ɗi mbayi sertude jeddugol ngol wona gotol e galleji fof ina lurdi, ɗum addi jibru e ŋakkere ñembo. Wona noon wargo e salade haɗata hutorade ko wonata e gande e haala e nder ko hutora. Yidde Hampate Ba faccira e tinnare makko mawnde e fina tawa woni ganni ñemtina, ko ɗum faggudu gandal laaɓtungal kelɗungal, ɗum hani ko hutorede kala ko ina waɗe. Hello capantati e ɗiɗi. Kono noon so haala fewani ina wawi addude bonande, andude ko wawde wadde, wawde haalde e andude ko haali, ha kaddi gurdam makko e hollidde ngaalu e luggidde pinal Afrique naaɓe. E hitande 1996 ñaw fimo o tampi no fewi, ɗum woni sababu keso baɗɗo mo bange neɗɗo. O iwani ɗon hankadi e nokku makko hono markori, nde wonno omo jokkodiri e tampere galle makko wonti naati yaltu yimɓe aroɓe humpitade mo. Hampate Ba sakket gurdam addanimo ko gurdam lelɗam to makko to omo hurla dental yimɓe galle makko, ɓen waɗoɓe hunde fof gam weltindemo e ɓumnude ñallal makko. To woɗɗi ina ardamo toon saha kala kabaruji won hen, goɗɗi ina kewi ko weli. Ñalawma goto batu dental gomu facciro dartol kuptidingol Afrique, e fulɓe ɓe neldimo telegram woni ɓatake hono ni tedduɗo e waktu nde galɗo dental renti gam faccirde dartol kuptidingol Afrique e dow fulɓe Afrique. Minen miɗen ciftora wondude e sunu e habre gam andude hare kaɓaɗa e kala saha gam ɓamtare ɗemgal e pine Afrique naaɓe ɗo a dartaki. Hello capantati e tati. Miɗen ɓami pellital jokkude e darde ma tengti noon e gollal ngal mbaɗɗa e hitande 1995 to Accra, hono noon wondude e ceerno Cheikh Oubaldi e dow yidde timminde aadi wondude e fodde nelal ngal UNESCO halfini amen ngal. Dental amen ngal rentini ko goomu yimɓe janguɓe pular. Minen kaani weltade no feewi ha mbawon jaɓande hoorejo dokkaɗo golle ɗe. Miɗen ñaganoma cellal, kadi miɗen ñagoma nde gonɗinta ha no feewi belemmaji amen jokkodirɗi. Hampate Ba tini belemma e jurum e ngal ɗo neldal, o wattingal e jungo ɓiɗɗo mum afo hono Cheikh Amadou, yo wiɓe yoɓe gandu kamɓe fof ndendi sago e ɓernde wotere, ko ɗum gotol e jeenaji ɓurɗe yodde ɗe o heɓi e sakket gurdam makko. Hono noon sababu makko rewde e makko jokkat wurde e nder ngandiji warɓe. Amadou Hampate Ba sanki ko ñande 15 Mai e hitande 1991 to Abidjan, to woɗɗi Banjagara nokkuɗo jeya. Hono noon nder leyɗele goro ɓen ɗanniyankoɓe mawɓe ɓiɓɓe afɓe leydi lamɗam o fofti gam daña. Hello capantati e nayyi tesko fedde wittiyankoɓe cellal nder Afrique ɓalejo. ndese gande e sirluuji Afrique hono non wonno harende o habantono bandu e neddagal Amadou Hampaté Ba nder njuutendi ngurndam makko gonka e fannu wonno ko yidde tawtinde gande lugge tenti non e nder pine Afrique e fannu kupti dindo e nder Sudan woni hande Mali Amadou Hampaté Ba yi aduna ko hitande ujunere e temedde jenayi goo do wiyete Banjagara to leydi Dogon Mali hande e nder galle fulbe andube o waydama ko yaawi to bangi baba makko o rewi hankadi e yum makko e on bamtunodo yum makko woni baba chawndido jeyado do wiyete Buguni to leydi Bambara to o fuddi jangde makko Burana e les njimani Cernu Kunta o artoyi ko hitande ujunere e temedde jenayi e jeetati e nder wuro do jeya woni Banjagara o jokki don jangde makko Burana e jungo Cernu Bokar Salif Tall har jihadi hakkunde tijani yankobe e sakket won wonoy Cernu makko gudditido hello chabantati e joyi kono wonde Amadou Hampaté Ba suka e biddo dimo konon o woniri omo haani yaade to dudal dahabe ko wona nando dudal France be bamino jikku e on saha forsude yimbe fof e neldude sugabe mabbe e der jangirdi mabbe ngam heblude yontaji garoji e feewni tanade laamu Toubakri jango ko e hitande ujunere e temedde jenay sappo didi Amadou Hampaté Ba wadi jangde makko to Banjagara e jenne o heboyi sedam fagu makko ko e hitande ujunere e temedde jenay sappo joyi o timinoy jangde makko ko Bamako o heboyi ton sedam fagu goddo wondudo e diploma wonande dudal dorowal dokkowal dum jokkondirde e dudal tawgal ngal William Ponty mbo Gore e hitande ujunere e temedde jenay e nogas go nden non Amadou Hampaté Ba saliyade Gore du wonanimo sababu nawede Wagadougou to Burkina Faso o gollidi e laamu Toubakri to Burkina e to Mali fodde duubi nogas dewdi hen ha e hitande ujunere e temedde jenay e chapande nayi e didi e hitande ujunere e temedde jenay e chapande tati e tati o wadi fere ha o hebi gurte lebbi jeetati ngam woditaade Cernu makko Cernu Bokar gando Banjagara hello chapantati e jeegom ngal don gandal wallimo e yubbinde hala e jangingol Cernu makko o watti duubi joyi caggal bindi e on jom humpito biyetedo Teodoro Monodo on jajjindo cehilagal timungal woni hakkunde ben worbe dido Monodo addimo e sara makko to Dakar e hitande ujunere temedde jenayi e chapande nayi e didi e wonde mo wittiyanke gede France et Afrique balejo Ifan o golliton ha e kitale chapande jeegom bamtude witto makko e dow ganni fulbe e der Afrique bindal kon nando gandal kono di ngona gandal kanji e koy majji gandal ko foore wonande worbe ronde dum ko wonno e tawangal ganni hala ngora badal e wadde ko dum ngoragu e der windere laptunde e hitande ujunere e temedde jenay chawande jeegom Amadou Hampaté Ba holliri wonande mo pinal leydi mum kemdi ndimagu mayri e kesam hesagu ndin woni Mali e der den hitande o fuddi jangde ade to Bamako do o wonno horejo jangirdu o wontoy kadi kolaado Mali jojjinaado to Cote d'Ivoire e kitale ujunere e temedde jenay chawande jeegom didi e hitande ujunere temedde jenayi e chawande jeegom e jeegom o woni tergal e fedde UNESCO faade hitande ujunere e temedde jenayi chawande jeegom didi e hitande ujunere e temedde jenayi e chawande jeedidi hello chapantati e jeedidi humpito ngurndam Amadou Hampaté Ba ina aldi gonga ko endi ko heewi iwdi e jime defte cifti e dari gila hitande ujunere e temedde jenayi e chapande joyi joyi o yaltini witto wango dartol njimande fulbe masina duubi didi caggal mum o yaltini witto ngurndam Cernu makko ngurndam e jangingol ceerno Bokar gando Banjagara kadi e hitande ujunere e temedde jeenayi cawande jeeɗiɗi ɗiɗi o yaltini eɓɓo heso o yaltini tindi kewɗi hono Kaydara e hitande ujunere e temedde jeenayi e cawande jeegom e jeenayi peñal hoodere mawnde e hitande ujunere e temedde jeenayi e cawande jeeɗiɗi nayi jeddo dewal hitande ujunere e temedde jeenayi e cawande jeetati e joyi womri pundi hitande ujunere e temedde jeenayi e cawande jeetati e jeeɗiɗi e sakket bojel tokosel e hitande ujunere e temedde jeenayi e cawande jeenayi e tati Amadou Hampate Ba yaltini defte goɗɗe ko wayno Wangrini e hitande ujunere e temedde jeenayi e cawande jeeɗiɗi e tati rokkunemo jeenaari mawndi wonde mo wittiyanke Afrique ɓaleejo e hitande ujunere e temedde jeenayi e cawande jeeɗiɗi e nayi witto wongo wonande l'islam Isa yii juulɗo hitande ujunere e temedde jeenayi e cawande jeeɗiɗi e jeegom Amadou Hampate Ba Sanki ko ñande sappo e joyi mai e hitande ujunere e temedde jeenayi e cawande jeenayi e goo to Abidjan ko heewi e bindanɗe makko jaltinama ha heewi e fannuji ɗiɗi am kullel ɓingel pullo eyyi kumandan am hello capantati e jeetati heewɓe ina tesko e haala makko ko heewi wiide kala nde nayeejo maayi wayi kono deftirdu sumdu kono paamen Amadou Hampate Ba momtotako e hakkillaji o wayi kono ɓen jambareɓe anduɓe adinoɓe e nder ganni Afrique naaɓe.